Yeah.
Laxi El Merit.
Yeah.
Akibatuka ofera bakutabela meno kimasapo bakusehela soko na sapiri itute balikani akikulika pela bo ubona batabela uye kwa pata baba mbakula tafela hauna nipeni upilo kima ups and down usizwa fini kovali hauna kufida ona mova kulika likamo kimwana mova kumezi baba mu upilo kima ups and down usizwa fini kovali hauna kufida ona mova kulika likamo kimwana mova kumezi baba mu nilineke shombo kova yeah. Mulimu kasoba yeah. Nilineke shombo kova mulimu kasoba nilineke shombo kova mulimu kasoba zepala kaofela ukasoba nilineke shombo kova mulimu kasoba zepala kaofela ukasoba niselinalika kukasha kasha 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 ulinipuma neseni kacha 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 but one day I'll be fine. Laka chenu fani fida mwa maseto kokusina yani talima kwa meto kapa ya upula kunitomo la seto kono sestu na kikuwa nisepo lika kaufela lika yova seto kokusina zari latani mi upilo kima ups and down usizwa fini kovali au na kufida ona mova kulika likamo kimwana mova kumezi baba mu upilo kima ups and down usizwa fini kovali au na kufida ona mova kulika likamo kimwana mova kumezi baba mu nilineke shombo kuba nilineke shombo kuba mulimu kasoba nilineke shombo kuba mulimu kasoba nilineke shombo kuba nilineke shombo kuba zepala kaofela ukasoba mulimu kasoba Kimona mova fumezi baba mu.
Nice boy, I see you.
Zeo, ita psizwe ki black CL.
Bitu international. Which one? Four
Palos.
Yes, yes.
Zepala kaofela ukasoba.